morning my customers. Hey customer wangu, umelalaje? Umeamkaje? Usiku yako ilikuwaje? Aki tumekumiss. Usitupotee sana. Tunakuombea usikose. Ukikosa tunakosa. Ukisota tunasota. Hey customer. Usipotee sana jamani. You are irreplaceable, eh? Ukipata tunapata customer. Ujui ninakuombea aje customer akiufanikiwe. Fanaka yako, fanaka yangu. Hey customer, my irreplaceable customer, my one and only customer. Hey.